kila napo kam kam, baby we ni tam tam. Moyo wangu umefanya zamzam, kama gari na guruma vum vum. Na kwa mapenzi girl umenifanya, oh baby no 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 no, I really love you and already know. Yeah, oh baby no 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 no, I really love you and already know. Antigenge ya waras, ukifika kwa bash kwenye kono utanipata jona mbogi imefiant. Chunga joko black, jumbogi joni bad. Kwenye bono utajipata kuna fenye huna cash. My hands, you are waste. My heart, awe una nikuna kunako. Nikuna kunako. Your lips, my lips, they touch. We kiss kuna nikuna kunako. Nikuna kunako. Na wacha pombe till further notice. Yani na wacha pombe hadi budangu wa notice. Ukinipata na kata maji, afanye nishike nuniekele bangi. MC, still MCA, USA, USB, nakachaja type C. Character angu medevelopi bad, ADHD, tenda Airbnb.
Because of you, no longer bana kunaji. So mini bana pendaji mama swear, takia tanandi. Kanifunza kunaji mama.